Martini Bona Upu Bori Batsupumeno Tabi Ay man, ay sugaman Hola Kuruma nawe we Ey, ay suga
Hola Hola
Ay wana man
Hicha Kaba Ufuna Upuma Ufuna Uhaba liba Hey giti hicha Kaba Hey giti puma Uhaba liba Uichasa Uitopa Hicha Ahola Hicha Hola Upuma Ufuna Futu hamba nuba Intana sisor Dola Aungeda ngapa mpuma rap Dola Atimisha azafe Dola Abafazi bafabazi Dola Aupambisi kapatia Dola Mishincha makia Dola Aungina ngusazwa jina Dola Aungfuna umatiba Dola Intana sisor Dola Aungeda ngapa mpuma rap Dola Atimisha azafe Dola Abafazi bafabazi Dola Aupambisi kapatia Dola Mishincha makia Dola Aungina ngusazwa jina Dola Aungfuna umatiba Dola
Shuka juli Mtano yangti Basketa chiso kiki Atisi saki Shuka juli Mtano yangti Basketa chiso kiki Atisi saki
Egaso Egaso Egaso
Balimele bama viti viti Babalega paka chepa chisini Nguporu yeba vize kishini Ekaso, ekaso Nangiti na ya buni sugi Omakelwa neseba lele vizi Matamara sewa kume sati Akute kichi misi male pali Balimele bama viti viti Babalega paka chepa chisini Nguporu yeba vize kishini Ekaso, ekaso
Intana sisor Aungeda ngapa mpuma rap Atimisha azafe Abafazi bafabazi Pechina boka pati Mechicha makia Ketela lispinza Mpechina nopriga
Priga Angiti na yaguni sugi Omakelwa neseba lele vizi Matamara sewa pume sati Akute kichi misi made pali Balimele bama viti viti Babalega paka chepa chisi Nguporu yeba vize kishini Ekaso, ekaso Angiti na yaguni sugi Omakelwa neseba lele vizi Matamara sewa pume sati Akute kichi misi made pali Balimele bama viti viti Babalega paka chepa chisi Nguporu yeba vize kishini Ekaso, ekaso
Hey, one of mine